kutoka kwa mtoto smart choka black dot.
Bora tungebaki marafiki tu, bora tungebaki marafiki tu, forever, forever, forever. Ni bora tungebaki marafiki bu, bora tungebaki marafiki tu, forever, forever, forever. Kwa manane mbona simu ziliita, bele mwenzako boyfriend kabadilika, sema neno labda mimi nitafarijika. Futa machozi hata ili litapita, ukitembea jiandae kuna kujikwa, naweka chaji tukutane kukikucha. Urafiki tukavuruga, vuruga, 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 vishawishi vikatu vuruga, 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 vuruga. Mazoea katu vuruga, 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 vuruga. Ulivyo mtamu kani vuruga, 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 vuruga.
We unalia, mapenzi finito.
Pele kesho, pele kesho, pele kesho, pele kesho, mateso mama.
We unalia, urafiki finito.
Pelekesho, 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 mateso mama. Bora tungebaki marafiki tu, bora tungebaki marafiki tu, forever, forever, forever. Ni bora tungebaki marafiki tu, bora tungebaki marafiki tu, forever, forever, forever.
Tabia ulizosema unazichukia, yeah, yeah, yeah. Wivu ulisema unachukia, yeah, yeah, yeah.
Kwenye mapenzi tusingezama bu, tungekuwa wana usingejenga wetu. Zawadi zako nazitazama tu, na misutani wako ona na mister tu.
Number me block, WhatsApp me ni block, Twitter me ni block, Insta me ni unfollow.
Make it only funny baby, mapenzi finito.
Pelekesho, 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 mateso mama.
We unalia, urafiki finito.
Pelekesho, 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 mateso mama. Bora tungebaki marafiki tu, bora tungebaki marafiki tu, forever, forever, forever. Tungebaki marafiki tu, bora tungebaki marafiki tu, forever, 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 forever.